muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri usanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, kandi nkuko maze kubimenyera buri wa gatandatu n'umwanya tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru, ibitekerezo cyangwa icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Ni mukanya rero twakira amatelefoni yanyu, ariko tukanyuzamo tukabumvisha nimwe mu miziki mukunze cyane cyane aho mu karere. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Birakaze, ni umuhanzi w'umunyarwanda Alpha Rwirangira. Ikaba itugejeje ku isaha 10:05 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Nanone mbibutse ko ari kuwa gatandatu, umunsi tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo by'aho mutuye cyangwa se mukajya n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Reka duhere kuri Roha. Wirwe neza.
Mwirwe Edi.
Uri he?
Umunara w'Isazuba mu karere ka Kirehani kwa Kigarama.
Ni amahoro.
Amahoro na mahoro na kavura kaguye kavuza turagushima ariko twasara kavuza ariko umunsi kaguye mu bigero byose kabisa.
Buri giye nkoze kwa gatandatu imvura iba yaguye mu Rwanda.
Eh, iba yaguye kabisa umba ako fita mayigwe.
Hanyuma icyo wifuza kusugezaho uyu munsi ni iki Laura?
Nite na cha kuvugaho ni kuri amakuru yo numvise mu kitumweru aho kuri America. Kuri akuntu nyene babuze ndu byeke mu Burundi ngo umuntu ariko arimo kubutegetsi adashaka kuvaho kirashaka kuvugaho. Kuri akuntu rero umuntu umuyobozi aba ari kubutegetsi nazeho.
Uwo ninde wavuze ko atazavaho?
Nyine nicyo bitegerezwa nicyo bitegerezwa bari batanze uwo munsi.
Yego.
Nimba mbona kabisa umuntu ayobora ubutegetsi na kuvaho ibyo ngizo biba byoroshe kuko nta kuntu wareka kuvaho kuko igihugu kiba ari kimwe kiba gishobora kuyoborwa n'abandi. Rero kabisa wavaho kuko benshi baba bashaka gutera imbere mu bintu byabo, kubaka amazu meza, kwishyurira abana babo kugira ngo bige za kaminuza, ibintu byinshi nk'ibyo.
Tugaha n'abandi amahirwe kugira ngo abanyagihugu babone niba hari icyo bakungura cyangwa se bazana gishya batari bamenyereye.
Eh, bare munyere nka munyagihugu we kwera abashaka kuba yuko nk'iterambere ryahinduka cyangwa nk'ibintu by'amajyambere. Ubwo akareba akasanga rero akavuga ati reka dutore undi turebe uko bihagaze ko nawe yahindura nk'imiyoborere. Ikindi nacyo nyine natwe tuba turana mu nkambi mama. Tuba tugenda duhura n'ikibazo nk'umuntu nk'umwe nkanje nahunze ndi umwe navuye mu Burundi mpunga ndi uwundi tuvugana ndi mahama mu Rwanda.
Yego.
Usanga kuba mu nkambi byaba bitugora natwe nyine turashobora kuvuga ati reka tujye gupaga santana mu byaro uri kumva. Noneho wamara kugera mu cyaro ugasanga urahabaye baraguhabahagera wamara nk'amezi nk'abiri bakakubwira ngo bakakubinga nyine akazi meza kubinga ngo turi kubinga Abarundi. Ubwo rero nidusanga akore ukagenda atatwo baguhaye ugasanga duhuye n'ikibazo cyinshi kabisa twe twabasaba yuko nk'umuntu ari gupagasa nk'ahantu mu giturage kabisa wamureka akipagasa kuko nta makosa tuba turwakora.
Muba mubikora mu buryo bwemewe n'amategeko se?
Tuba dufite ibyangombwa nyine bitegura byadutwaye mu nkambi twemeza twemera gupagasa.
Icyo gihe nibaza ko haramutse hagize uguhohotera cyangwa se akanga kukwishyura abantu ba mbere wakwitabaza ari inzego z'ibanze kugira ngo zigukemurire icyo kibazo.
Niko bihagaze. Ikindi kandi kibazo nakukora muri iyi minsi nyine murano mu nkambi wacu bari kuduha amafaranga. Abantu benshi kabisa bagiye bibura, bamwe babaha ibigori barababara cyane ngo bashaka amafaranga, ariko ngewe icyiza mbona amafaranga kabisa. Amafaranga buriya n'ikintu kitabitika, n'ikintu umuntu anyura ku kantu keza akavuga ngo cyangagure. Ariko mbere bakiduha ibigori kabisa, bagenda ibigori ukakereka mu nzu ukavuga ati nubwo ibigori bizaba ukwezi kandi izantu ngo ariko amafaranga ushobora umuntu mwiyinywera nk'akayoga akagenda mu kabari akayinywera abana bakaburara kabisa. Sinzi Imana bazaba babigenza kuko n'amafaranga 5,500 baha umuntu ni makeya, sinzi ko batayongera kabisa.
Birumvikana ni ibibazo bigoye kandi ubwo ababishinzwe niba bakumva bazagerageza barebe niba hari icyo babikoraho, ariko kenshi na kenshi twakunze kumva HCR ivuga ko inkunga yakomeje gusaba mu mahanga itayibonye uko yayifuzaga, ngira ngo biri mu bimwe bituma ayo mafaranga mubona muyabona uko ameze.
Kane kabazo nako na kubaza
hanyu musoza ye.
Ngiye gusoza nyine nje kintu nasaba kabisa nuko nibongera kujya mu biganiro nyine bya biganiro by'Abarundi. Kintu nasaba nuko kabisa cyane cyane bavuga ku mpunzi nawe tuba turi mu mahanga kabisa, tuba tubangayitse cyane bakareba mani basura mu gihugu cyacu kabisa tugacyubaka kuko ni cyacu buriya hantu batari iwanyu buhabaye nabi kabisa.
Urakoze cyane Laureni kandi ugire weekend nziza.
Ego nawe mugire umunsi mwiza, turakunda cyane kabisa kuri Radio Amerika.
Natwe nuko. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Remo wirwe.
Mwirwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda ku Gisozi.
N'amahoro.
Amahoro n'amahoro. Namwe n'amahoro.
Natwe n'amahoro imbeho nyinshi.
Nakundi nyine no kwihangana nicyo gihe cya.
Icyo ushaka kutugezaho ni cyo munsi.
Karano nagira umbwiye hari umukunzi w'Ijwi rya Amerika bita Jarongo. ajya umusubize ku kintu yavuze ejo ibi no minsi ibiri ishize mwavuze ku mibanze ku bintu bya politike mwatumye umuhanga muri politike ejo mwavuze ku byo kwa Rwigara rero ngo numvise ibitekerezo bye numva kuko duhuje ari byo duhuje numva turi bamwe nkurikizaho wenda research namukozeho numvise ari n'umufundi ku rwego rwa secondary AD yaravuze ngo ntiyabunga umunyepolitike ikintu nange ngira ngo mubwire aka kanzi ko arimo kumva byanga byakumva
ubwo wenda nawe mukanya arahamagara
ikintu ngira ngo mubwire nayisanzemo bitari bikwiriye ko nyisangamo ari research nkora nakora research nkasanga kuyigendera kuza kuyivuga kugira ngo abantu bayimenye nuko nyijyana muri leta
research ubwo ushatse kuvuga ubushakashatsi
ubushakashatsi namuhereza kugira ngo abyumve hahoze ngo hitwa kwa Mironko cyangwa kuri parike industriyele igikondo arahazi bavuze ko hari umu engineer yaje avuga ko bagiye kwashyirira ikiyaga kugira ngo yumve no politike anasobanukirwe avuga ko abagiye kwashyira ikiyaga baranabyemeza ziriya inganda barazimo bamaze kuzishyira undi nje twari turi kumwe turimo no gukorana yaje avuga ko nibaramuka bimuye bahashyize ikiyaga u Rwanda ruzasenyuka 50% ibikorwa remezo byari bimaze kugerwaho inzu kwimura bimwe na bimwe ibyo ngibyo basanga uwababwiye mbere bamara kwimura inganda harimo abantu bahombye bimutse bitari bikwiriye ko bimuka ikindi namubwira ni kukaje nakoze research byo kukagera ni mu murenge mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora hari ahantu hari igishanga hanyuramo Akagera niyo politiki uko nyine ngira ngo mbimusobanure kugira ngo abyumve amazi y'Akagera ari hejuru y'umuhanda niba ari umufundi we ahita abyumva wenda ntabwo tunganya ubushobozi wenda bw'ubumenyi ariko amazi ari hejuru y'umuhanda ni ukuvuga ngo amazi nubwo ari hasi ariko umuhanda we bakawubaka umuhanda uri hejuru ariko amazi yo ntihagira ikintu kiba kiyongera ku mazi arahita arengwe umuhanda usanga yasenya umuhanda kuza gukora research ukaza kubibwira ntabwo uza kubibwira umuturage urabibwira umuyobozi nubwira umuyobozi urasanga wisanze muri ya politiki ubundi zakasobanukiwe kandi arimo kunyumva uhita wisanga muri politiki gutyo utari uzi ko uzanisanga
Remo
karame
reka nguhuze na Jalong wiriwe
wiriwe neza
hari umuntu ufite icyo avuga ku bitekerezo wagejeje ku Ijwi rya Amerika ngira ngo ni ku munsi w'ejo cyangwa se kuwa kane yitwa Remo
abumvise batangiranye n'ikiganiro numvise komanta ku byiyumvire byanjye ejo nari natangaje kugira ngo mvugire wenda birashoboka ko sometimes ushobora kwisangamo wenda byatewe wenda n'uko situation zanjye nziza ariko njye ko mbitekereza cyane kuko mbibona bavuga kugira ngo mbyisangamo ari ibintu byaba bigoranye
ariko gerageza ujye ahantu hafata rezo neza hari ukuntu Ijwi ryawe turimo kuritakaza
imana mubwira njye bitewe n'ibyiyumviro byanjye kugira ngo wenda pese mutayemo ushobora kuba nakwisangamo ariko ubungubu bitewe no muri ibi bihe turimo mba numva bitapfa kunshobokera rwose
Lora Uranyu
nisani ndakubwiye nandi niba wenda twatangiranye njye nayisanzemo bitari bikwiriye ko nyisangamo kuko bitewe n'ubushakashatsi umuntu akora kuza kujya gutanga raporo ntabwo iza kuyiha umuturage wo mu mudugudu urayiha umuyobozi ku murenge ku kagari no ku kagari n'umuyobozi wo ku kagari nta kintu abashinzweho cyane ahubwo ubiha umuyobozi nibura kuva ku murenge kuzamuka kugera ku ntara ukatanga ubushakashatsi wakoze bakabwemera cyangwa bakabyanga hari ibyo banga ariko watanze iki watanze bya bitekerezo byawe ukisanga nyine wageze muri politike gusa
ni nako kana jangwe nje kugira kuko natwe ntitwabishakaga
erega buriya nibitekerezo nabyo ni politique
nibitekerezo nyine nabyo ni politique
kuko iyo ufite ukuntu ubona ibintu bitandukanye nundi ni politique
none yewe none nje wewe ndakabaza nabaza urabona nko mu minsi ishize yarengeye bari batumiye umuhanga mu bijyanye na politiki ngaze kuza kuba ya kuba yahisesira idusimbura wenda natwe tugira ikintu tuba twayumvaho ikintu nge na kibariza hakimwe ni yitwa uwo muvandimwe turi kumwe ku murongo
yitwa Remo
Remo icyo namubaza nda profite batubwiye yuko politiki uko bisaba wenda kugira ngo yinjiremo bisaba ko wenda uyifiteho na siyo kinambaza ubundi wenda politiki uyifite ubaye uri umuntu urayifiteho na siyo ariko wenda ukaza gusanga ibyo urimo gukora nawe muri kumwe wenda ntabwo urimo kugendera ku murongo umwe ntabwo wenda byagusaba wenda arambwiye ngo ni umufunda icyo twita politiki rekenze niyo bitanze buryari mu kazi
ndanda turi kumwe turi iyo tekinike turayituyiziranye ho nta kibazo
nicyo bitanze buryari mu kazi nacyo uri aho ngaho wenda muri politike umuntu ari deburira wenda nk'ibyiyumvira afite aho ngaho kuko akabazo wansubiza umwumva uko bimeze ukambwira
Remo ngaho musubize hanyuma iki kiganiro ngisoze dufate n'abandi
reka nkubwire nge politike nagiyemo ni iy'ubwubatsi ntabwo ariyo muri leta ntabwo nagiye mu bindi ni politike y'ubwubatsi niba nkoze tuvuge niba nkoze nshushanyije inzu sibyo reka nkubwire kugira ngo ubyumve niba nshushanyije inzu leta ishobora kuyanga ugiye kujya muri za PDA muri Rwanda Housing Authority wayigana bakayanga niba bayanze barakubwira ngo umutekinisiye wabo arakubwira ngo ibi ntibyuzuye
ntago bijyanye na politike y'igishushanyo mbonera cy'umujyi urugero
nuko nyine noneho niba bayanze nge umukiriya wanjye akayigarura arambwira ati ibi ngibi ntibyuzuye nanjye nkasubiramo bitewe n'ibitekerezo nawe yampaye ya politike nyine akabimpereza ashobora kuba ntakihaye ntangire ibyo nkemura
noneho akandi kantu nanjye nakubwira nyuma dusoza ejo baramaje bavuga ati iyo politiki se runaka ntago ushobora kuba wenda iyo mu bijyanye n'ubwubatsi ntago ushobora kuba wayisangamo naravuze nti politiki y'ubwubatsi ntago nayiburamo kuko hari n'ahantu ngera kuri shansiyo ugasanga ndanayiyoboye
ariko niyo nyine niyo ngiyo uzisangamo nyine gutyo
ni ukuvuga ngo iyo ngiyo nanjye nyirimo ariko iyo ngiyo itandukanye no kuba wayobora agace runaka
ako urarongo reka nkubwire sibyo
yego
ngira ngo uyoyobora niba uyobora shante ngo nahise numva kategori ufite ubwubatsi ngaho reba kugira ngo uyobore bari abantu reba kugira ngo uyobore iriya shante yose umubwire ngo ahangaho urasenya ahantu usenya ahangaho azamura ahantu uzamura iriya nayo ni politike kugira ngo ubibwire umuntu akumve
ariko noneho umenye ngo kiriya gihe uba uri umutegetsi ntabwo uba uri umuyobozi kiriya gihe ubutegeka niho uba waratanze akazi
Remo na Jalong ndabashimiye cyane nzongera numire wa muhanga twaganiriye ku bijyanye na politike wenda niwe uzashobora gukemura impaka zanyu neza murakoze cyane yego
wenzi ko ari wowe ukansubiza nta wundi muntu uzaba ukansubiza urabona nziko mbona n'abanyu wenda mubafatira ijari ana hari igihe cya saa tanu z'amanywa na saa cyenda sinzi igihe indi saha amakuru igiswayire ajyamo akunda guca ni saa tanu na saa kumi zigitangira n'igihe amakuru y'igiswayire aba arimo haca indege ni ukuvuga ngo iyo harimo guca indege radiyo ihita icika
iyo ndege itambuka muri ayo masaha
itambuka muri ayo masaha iradiyo icika mpaka igeze i Kanombe kuko izenguruka Kicukiro ikajya gufata umunara wa Bugesera ikabona kwinjira i Masaka
iyo ndege
ngo iva i Kanombe
ni indege zose cyangwa ni indege imwe
ikora ni indege imwe ariko iza buri munsi ndagira ngo maze kuki icika radio icika nuko biriki
icyo kibazo ntago nari nkizi ariko ndibaza ko abateknisiye bacu bashobora kuba bakizi niba batakizi ubwo tuzabasaba ko bagikurikirana nabo bakuru ubwo bushakashatsi barebe niba koko icyo kibazo giterwa niyo ndege ndagushimiye cyane kuri icyo gitekerezo cyane n'icyifuzo cyawe murakoze kandi mugiye wikendi nziza
murakoze cyane
yego Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri telefone dufite undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika Pio wirwe
Uraho neza
uri he
mu Rwanda i Kigali
Namahoro
Namahoro
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
Cyakwabaza Ripete umukunziza na Leta y'u Rwanda Ese arashinja u Rwanda iki Fotke mu Rwanda ubwo tubona ari mu rushotoranyu yasha
Ibyo aregu Rwanda yabishize mu rwandiko yandikiye umukuru w'igihugu no rwandiko ijwi rya Amerika na ryo rifitiye kopi harimo ibirego byinshi cyane sinabivuga byose uko abivuga kuko ntafitiye kopi imbere yanjye ariko mu mwanzuro harimo kuvuga ko u Rwanda rufasha abifuza guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi harimo yuko ngo u Rwanda rwaba rucumbikiye abashatse guhirika ubutegetsi hari uko bakongera bakavuga ko u Rwanda rwagabye ibitero mu gihugu cy'u Burundi ngo rwohereze indege mu gihugu cy'u Burundi ibyo byose ni ibirego bavuze twebwe ntago twabihagararaho tuvuge ngo nibyo cyangwa sibyo ariko yabishize mu rwandiko yandikiye umukuru w'igihugu cya Uganda ariwe umuyobozi w'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba ndetse anavuga ko kuri we afata u Rwanda nk'igihugu cy'umwanzi
none radio yanyu ko hari igihe bidakunda ko tuyikurikira
uba hehe
mu Rwanda nyine turabumva ariko hawe igihe wenda nk'abadafite radio zikurura cyane bidakunda nta kuntu mwashyiraho nimero yo guhamagara umuntu agakurikira ikiganiro byanyu
inimero turazifite mu gihugu cy'u Burundi ndetse abatwumva bari muri Tanzania nabo barayifite no muri Kenya mu Rwanda icyo kibazo niba gihari nacyo tuzagerageza turebe niba iyo nomero twayibaha hanyuma ukajya mudukurikira
Sawa murakoze cyane
ugire weekend nziza
Namwe
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Samuel wirwe
Niwe neza
Uri hehe
Ni ujumbura mu Burundi.
Na mahoro.
Asha nikuwe taka buraka nikijeko. Nandi ho kitakara kirateka ni na mahoro mpumasa.
Cho wifuza kutujizaho ni ikiyo muzi?
Kingi nzi nifuza kubagizaho ni ikituko mgitakara azindute ni yerekano yukuri ya milita wa mtegitumuli inyo asikene umwe
Faki Mustafa Faki Mahamat
Bifanye nite aheruka gushikiriza ku Burundi utungane ku Burundi bwarundi kimutaye wo guhagarika abantu bamwe bamwe babite kwa mu Uganda kwa intungu ya demokrasi ya tayo yo nicyo abanyakitaka garabeshi bari batigiye mu ero bamwe ya milita ngo nare ko kumvane cyigenge nibareke Burundi utunganye icyago ko ko bubibona ata munyamahanga cyane amashyamba bita mafungu atipanze ni oh ni cyo kimwe birahakuzwa kandi ni muri mirafu ya Pakistan ni nyiguru yumu polisi ya rasi ya majoro
iyo nkuru twarayikoze ndetse n'inkuru ijyanye n'imyamamazo cyangwa se imyigaragambyo yabaye mu mujyi wa Bujumbura turaza kubi garukaho mu makuru yacu yo mukanya saa 12. Ariko urakoze cyane kuri kuduha izo nkuru no kumvisha cyangwa se kugeza ku bumvijwe rya Amerika ibyabaye mu mujyi wa Bujumbura uyu munsi. Samuel, ugire wikendi nziza.
Yeah.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo cyangwa se icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose. Kuri telefoni mfite Salomo Wiriwe.
Niriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Ngai Kampala.
Namahoro?
Naho ni meza kabisa.
Cyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Mbo yena gira na imfuse icyo ngamako bakira kijyanye mu mwaka karere usanga ikintu ibintu by'ibiturire byaragwiriranye. Mbo hije yeje nari ko ndabatereza ni perezida Museveni nari kavuga ngo igihugu kiwe kiri ku mwanya w'ijana na mirongo itandatu linki y'ibihugu by'ibiturire kiri ku ijana na mirongo itandatu. Mbo nkata nibuka ndiko ndaza mu muduga bakira kubwira ati bamurashiri amahera ahabona muza gutanga muza guha abapolisi. Yere nk'umurundi nagomba ni mudomba rize ije system ya tolerance zero arakora ibisyo mu Burundi yacyakora ko ndigize kuvuga ngo tolerance zero arakora ibisyo iyo kampanye iraba yuko umuntu ari igikire atazobabarira. Usanga ibi bihugu mbo hagati nabibonye hagati y'u Burundi aho bakamahera cyane ibiturire mbo n'Ubuganda birakorwa mu Rwanda nti cyane kuko ntabyo nabonye. Nagira ndabaze hamwe byo mushikiye abategetsi mujyo bazijya tolerance zero arakora ibyo yakora cyane cyane ngaho nyine ntacyo bigize kirayibwa cyane kabisa.
Tuzakikubariza icyo kibazo.
Icyo
kibazo nkwemereye ko tuzakikubariza.
Muzo kimbarize kabisa gende ibaze kije tolerance zero yoba yabaye majambo gusa itigeze ikora kuko iyo kampanye yarigeze kuba bwo ngo tolerance zero arakora ibiti muzomba yize abategetsi babagejwe ibiturire ko igikorwa n'uko byabaye bintu zenyuma.
Urakoze cyane Salomo kandi ugire weekend nziza mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda.
Sawa namwe mugire weekend nziza.
radio ijwi rya Amerika. Dufite na Jonas kuri telefoni. Wiriwe
wiriwe mwiriwe
gabanya radio yawe.
No ya nta radio mfise
cyangwa uri wayishyize kuri au parler?
Niho dushobora kumvikana neza.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Urumva je nashaka kuvuga ku bintu ku mpungenge z'u Rwanda n'Uburundi, ku bintu ngoma nsoma mbona numva ku ibintu numvise ngo Peter yandikiye ngo Museveni Yoweri Kaguta Museveni.
Peter ubwo ushatse kuvuga Perezida Nkurunziza?
Ga?
Peter ushatse kuvuga Perezida Nkurunziza?
Niko tumwita ino.
Hanyuma izo mpungenge zawe zihagaze gute?
Ati rero irumva impungenge nuko bariko bavuga ngo urumva ngo batumye ko ngo inama y'ikitaraganya rero ukumva ngo bashaka ngo kwiga ngo kibazo ngo cy'u Rwanda ngo n'Uburundi ngo kubera ngo bavuga ngo u Rwanda rugera rutere ngo Burundi ahandi nabo bakavuga ngo Uburundi ngo bucumbikiye nambara ba FDLR sinzi. Rero nizo mpungenge jewe nari mfise.
Iyo nama nta urayitumiza ariko biri mu byo Perezida Nkurunziza yasabye Perezida wa Uganda Yoweri Museveni.
Ubwo rero murakoze
urakoze cyane Jonas aho ngaho i Bujumbura mu Burundi. Ugire wikendi nziza.
Yego ya twese.
Kuri telefoni mfite kandi na Arma. Wiriwe
Miriwe.
Uri hehe? Ndabizi kuri Burundi.
Ndi mu gihugu cy'u Burundi kabisa. Na
amahoro
mbona bwake kabisa.
Cyo wifuza kutugezaho ni iki?
Njye ndashaka kuvuga ku cyerekeye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'agateka kazi na muntu ryaraye rihagaritswe. By'ukuri ni ibintu bibabaje cyane, bibabaje twebwe abanyagihugu turimo tubona ibiko biraba mu gihugu. Birababaje rwose, birababaje n'ukuri ku muntu atwebwe Barundi. Ariko nta kundi niko bimeze, iyo ingingo zifashwe zirafatwa nta kundi, kuko twebwe abanyagihugu ntacyo duhindura. Ariko turategereje iyo bitera bigana, iyo bitera bijya, haraba hariho. Ariko n'ukuri birababaje cyane, ni ibintu bibabaje. N'amakuru numva ariko arashika n'ubundi ngo no kuvanamo no muri woni bashobora no kwivanamo n'ubundi. Ariko ni ibintu bibabaje kuko bica byerekana ko agateka kazi na muntu nyakwa menshi amakuru, ahubwo kagiye kongerekana bimwe by'akamara maso. Bigiye kongerekana kuko nta ruvugiro ruzaba ruhari. Urya mashyirahamwe ahora yamama ya mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu ntayazo bacamamye azo bari hehe. Ni Bugesera n'Ubugesera n'ukuri ugiye kuraba ukuntu abantu bari kwarahohoterwa mu iki gihugu. Ni ibintu bibabaje cyane. Bakuzindukira ko bazindukira mu bantu barasaka. Wabonye aho basaka, babyuka basaka umuseke ganuze bazibira amabarabara ngo ntimusohoke, ababuza abantu mu mirimo. Aya makaritiye umengana, aya makaritiye ameje kabisa. Sinzi birababaje kuzinduka wo kwizinduke ukazi ugasanga bakuzibiye ngo ntugenda ngo tubanza gusopa ubuza amakaye usiyokaye bakujyana ku ikomini bakwaka amafaranga utayabuze bagufunga. Urumva agateka kagiye guhungabana bimwe biteye ubwoba. Ubu rero bigiye gukomera mu byo mutazi mwebwe, bigiye gukomera. Mwibuke abaherutse kurasirwa mu kibira hariya bari kubironderera ubuzima mu gihugu cy'u Burundi buragoye, barasigwayo bari kubaza kwihahira ibyo bihahira. Ibyo nta ku isi yose nta na kimwe batazi ko hari abantu barashwe mu kibira bari kubihindura isahabu. Mbega gufata ingingo mu gihugu kirimo abanyagihugu barenga miliyoni 8 ukabafata ingingo, ibyo hawe byakabonetse? Umwongo data wanjye wo harayihaba akayibura abahinga, ubu baraye bavuze ko utazotanga ikori agufatwa nk'umumenja. Uvamo umumenja ngo utatanze ikori n'umuntu ngira ngo bavuze tudanaga tutarenga 50,000 ategereza gutanga ikori,
ibyabonetse
aruma
nibona nuko mbona ari kwangaza n'ukwangaza abanyagihugu n'ukwangaza abanyagihugu n'iyo ndiko ndabona
aruma urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe nawe tukwifurize weekend nziza aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi kandi twizera ko ibizo mpungenge ufite zizagira igihe zikabonerwa umuti cyangwa se ibisubizo urakoze cyane
murakoze namwe
radijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nange Edirwema kuri telefone dufite na Emmanuel Wirwe
bravo
urahaganaye
Nyagatare ni mu ntara y'Iburasirazuba ni mu gihugu cy'u Rwanda
bajyaga bahita ngo ni wabo w'inka
yego na n'ubu niko bimeze
n'amahoro
n'amahoro mwebwe se mumeze mute
imbeho iratumaza
kwihangana kuko iyo numva ngo nibwota amatsindi
niko babivuga
Icyo
wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi Emmanuel
none ino naho nta kibazo ariko dufite impungenge z'ikibazo kitumereye nabi
icyo ni ikihe
ikibazo cy'igiciro cyaratunaniye hari muri kano gace usanga ari nkacyo kiganje cyane
ikibazo cy'iki
cy'igiciro aba bantu
by'ubudehe
ibiciro by'ubudehe
gihagaze gute aho ngaho iwanyu
ino rero usanga umuntu afite nk'ikibanza ugasanga bamushize mu cyiciro cya gatatu kandi iyo dukurikiranye amakuru neza batubwira ko icyiciro cya gatatu bigenewe abantu baba bifite bafite ubushobozi ndetse n'amasambu ugasanga nka rubanda rugufi rero turahagwa cyane cyane kuko ubu ngubu nkanjye ubu ngubu ndi mu cyiciro cya kabiri kandi ndi ntaho nikora icyo kibazo rero cy'ibyiciro maze ujya no ku kagari
hanyuma iyo uri mu cyiciro cya kabiri nk'urugero duhe nk'urugero uba usabwa gukora iki
iyo uri mu cyiciro cya kabiri ni ugutanga amafaranga ya mituweli 300,000 ndetse na kaminuza umwana wawe uramuri ariko kandi mu cyiciro cya mbere ibyo ntago ubu byemerewe mituweli barayikwishyurira umwana amashuri bakayamwishyurira ku buntu ugasanga rero bagushize mu cyiciro utari ukwiye nk'ubu njyewe n'ikibazo mfite ndi no mu cyiciro cya kabiri ariko ubu nanasohotse nk'iyo ngiye muri sisiteme usanga amazina atanditse neza nagiye ku kagari baranshuragiza ugasanga icyo kibazo cy'icyiciro nicyo kitubangamiye cyane cyane muri kano gace ka Nyagatare
ese babisubiramo nyuma y'igihe kingana iki
niyo babisubiye ubundi iyo ari ugukosoza batubwira ko ari ako kanya babikosora nta kibazo ariko ubu ngubu rwose kugira ngo bazakigukosorere noneho ikibazo gihari nanone hari n'igihe bagushyira mu cyiciro runaka nyuma noneho ukaza kwibaruka umwana kandi ukaba waranamutangiye na mituweli ariko wajya ku murenge kumuvuza wajya mu bitaro kumuvuza bakakubwira ko ugomba kubanza ugaca mu kagari ugaca no mu murenge wibaze nawe ubwo se umwana yajya guhabwa ubutabazi bw'ibanze uwo mwana urumva yaba akiriho
Emmanuel urakoze cyane icyo kibazo ni ikibazo gikunze kugaruka cyane mu biganiro byacu tuzagishakira umwanya dusabe abayobozi muri leta y'u Rwanda baze bagire icyo babivugaho ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe
yego namwe twanaruhutse isabato kandi namwe mugire isabato nziza
urakoze cyane ugire wikeneza
yego
I just got to die on the floor. You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, fix. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Run in Miami. Johnny Mombasa. Run in Mombasa. To die in Chicago. On my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and you turn my own home. When you go down low, don't you hurt too much. But when you're down, when you leave me alone, it's stuck in my head. Take it to a magical day. Give it to you till you lose it. You're my holly, holly, babe. Tell me when you're ready. At the top, I on the floor, I Chicago, on my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and turn my roll home.
Iyo ni indirimbo ari top y'umuhanzi w'umunyarwanda Medi utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Texas. Kuri telefoni turi kumwe n'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Jean de Dieu Wirwe.
Yewe neza Eddie Gwema.
Uri hehe?
Ndi ku Gikongoro Nyamagabe.
N'amahoro.
Amahoro tumeze neza nawe, umunsi kirekire gikonje ariko nawe byatubuza ko mu radio yacu dukora cyane.
Urakoze cyane.
Hano rero ndi mu murenge wa Ngoma n'ahantu hejuru ku ishyamba. Ishyamba nabona tumeze neza ariko natwe tukababazwa n'iriya nkuru ibiri kuva hariya mu Burundi itameze neza siwe ivuga ku gihugu cyacu no ku mukuru w'igihugu cyacu. Bumva bamuvugaho ibintu bitari byo. Uko natwe natwe biratubabaza kabisa ko bavuga ngo umukuru w'igihugu cyacu ngo ategurire abagizi ba nabi bajya hariya baratubabaza buvuga ko umuntu yameze neza abantu harimo abumva batabishaka ko ameze neza bakamuvugaho inkuru zitameze neza. Iriya nkuru natwe ntabwo twayikemuye nk'abanyarwanda kuba umuyobozi w'u Burundi avuga ku mukuru w'igihugu cyacu buriya bintu bimeze nabi.
Nibyo wifuza? Yego, yego, komeza.
Ibi nakubwira ni uko inangatwe turabumva neza radiyo tuyumvira kuri 88 n'ibice bitatu iyo byanze ugashyira kumwe ku ijana na kane n'ibice bitatu naho turabumva neza.
Imana ishimwe ko mwebwe mutukumva neza cyane.
Iwe turabumva kabisa wagira ngo teni yanyu ya mbere iri hano kuri Nyungu neza neza.
Urakoze cyane Jean de Dieu udusuhuriza abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho mu cyahoze ari Gikongo.
Atwitaga batewe none batwita abatelebu nawe twateye imbere.
Ni byiza cyane ko iterambere ririmo kubageraho.
Reka tugira kandi shimwa ni uko bacu igihugu yabigizemo uruhare kuba yaraduhaye nka kigira inka munyarwanda amafumbire turayabona nta kibazo. ariko ubundi naguheraga ariko kubera amafumbire agiye nk'abanyarwanda yatanze agasanga inkwano ku gikongoro nizo zituma tumushima kandi tubatumubwira ati ni yirambere ku buyobozi kuko turamukunda cyane.
Naho muracyagurisha amakara menshi?
Amakara menshi n'ubungubu ikitunyego nago ruturuki nangaha ingano icyayi kiti kiba hano nyamagaza. Turiya tupasikanirini.
Urakoze cyane ndamusuhuza, ugire weekend nziza.
Nawe kandi weekend nziza ku muryango wawe n'umuntu uri kuba ubwicyo.
Urakoze cyane, yitwa Geoffrey Mutagomba.
Na Innocent nawe uza kumusuhuza.
Na Innocent nawe ndamusuhuza, urakoze.
Sawa ariko.
Yego, bo ni Jean Didier, dufite kandi na la disque y'America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikigano ni muri isanga kuri telefone dufite na Pierre Wirwe.
Wirwe.
Uri hehe?
Imuyinga.
Uri?
Imuyinga.
Imuyinga mu Burundi.
Mu Burundi yego.
Na mahoro.
Na mahoro.
Yego, icyo wifuza kutugezaho ni iki wowe?
Nina gomba mvuge kuri ibintu byerekeranye no burimye.
Yego.
Ego kubera ko imiti igorana kuboneka hanyuma hari ibikoko byateye ikawa ibirya bikazimbura bikatobora nagomba mvuge yuko imiti tuyironka dusebye nya bikoko bizarira kw'amagirita kw'amagi hanyuma amaze gukora bikata bitobora igiti hanyuma kaba kigahera duma bagomba gusaba rero yuko ababigejwe bagerageza bakasohora imiti hakiri kare kandi myinshi kugira dupombe nyamagi atarakura.
Urakoze cyane Pierre, icyo kibazo turaza kugerageza tugikurikirane, dusabe n'umunyamakuru wacu ukorera aho ngaho za Muyinga agikurikirana arebe niba babatabara ku gihe kugira ngo mudahomba.
Yego namwe akazi keza kandi biranegereje kubona ikigo nahora ngira ngo ntibishoboke iyo umuntu akize ku telefoni abite gusa bahora twumva ngo Facebook cyangwa igisi n'igisi yayo mpande izo mbuga muvuga bikatugora kugira tubishyiteko.
Icyo mukora mufata ya nimero yacu mukatubipa tugabahamagara.
Yego biranegereje cyane ibyo nahora ngira ngo ntibishoboka none biranegereje cyane ndahora ndabahamagara.
Birashoboka rwose.
Yego.
Urakoze cyane kandi udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho mu ntara ya Muyinga.
Yego ndagerageza rwose murakeneye namwe akazi keza.
Yego. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC kuri telefoni dufite na William Wirwe.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Rere Kigali ubungo.
Icyo wifuza kutugezaho ni cyo munsi William.
Kigali bimeze neza hiri akavura. Bavura ubona katanze ikirere cyiza mu masaha y'umugoroba. Mu by'ukuri nk'abanyarwanda bateze amatwi ijwi rya Amerika, reka mbanze mbisuhurize by'umwihariko umuryango wanjye uherereye Mbuye.
Yego.
Harimo Petit Frere wanjye nkunda cyane Wilson. Ndamusuhuze cyane rwose babateze yombi.
Ariko uyu munsi ubunsi tuharira kuduha ibitekerezo cyangwa se kugira icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho.
Ukuri nicyo ngiye kuvuga. Maze iminsi mbona ibinyamakuru byinshi cyane bivuga ku ihura rya Chancelleri wa Autriche na Perezida Kagame. Mu by'ukuri iri huru ryabaye ryiza cyane, ni ibintu nashimye kubona His Excellency wacu genda twagura ku buryo abanyarwanda b'intera duhagazeho n'intera yo kwishimira ku kigero cyiza cyane. Nibyo uburyo His Excellency adushakira umubano n'amahanga aduteza imbere mu bintu byose ni ibintu byiza cyane byo gushimira. Nk'umunyarwanda hari hose ku isi akwiye kubyishimira, akabyishimira kabona ko u Rwanda atari cya gihugu kimwe cyavuye muri amateka y'abanyarwanda tuzi twese, dore igihugu kimaze gutera imbere ku bw'umusaza wacu. Kuri ni ibintu byiza cyane bimeze neza, urabyishimira. Niyo ngenda i Kigali mbona ibintu bisobanutse, dufite umujyi ukeye umeze neza, abanyarwanda aho bari ubona bishimye, barenze ya ntera ya yindi y'amateka yawo, ubona ko umusaza tugejeje ku ntera rwose. Buri muntu wese agakwiye kuba yishimira.
William, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. kandi ugira weekend nziza kuri wowe naba.
Aho murakoze cyane ubwiryamere.
Yego. Kuri telefoni dufite kandi na Peter Wirwe.
Mwiwe mwiwe.
Muraho neza Peter.
Muraho n'amahoro.
Uri hehe?
Ndi hano mu Bugesera.
Amakuru mbwirwa nuko ngo ariyo nshuro ya mbere uhamagaye ku ijwi ry'Amerika.
Nkunda ijwi ry'Amerika cyane, haba mu gitondo, haba ku manywa, haba nimugoroba, sinjyumva ku ijwi ry'Amerika.
Natwe turabakunda.
Nabakunda cyane, nkunda ibiganiro byanyu.
Urakoze cyane.
Fata ijwi ry'Amerika aribwo bwa mbere ijwi ryanjye ryumvikanye kuri uyu murongo. Nifuje rero kuba ambasaderi w'ijwi ry'Amerika hano mu mudugudu ntuyemo wa ku Gahembe. Ugahembe urahazi?
Ndahumva.
Niho rero mba ndi umuntu ukunda ijwi ry'Amerika kandi ngakora n'ibiganiro byanyu.
Naho ku Gahembe ngo haba burusheti z'ihene ziryoha cyane.
Yo, uzaze tuguhe ahubwo.
nzaza rwose.
Ihene zirarimbukira cyane. Nuko rero ubwo mba nkurikije ibiganiro byanyu. Nibyo abandi baba banyuzaho baganira. Ariko rero igiteye impungenge nibyo numva kuri radiyo by'abari abaturanyi bacu. Bavuga ko ngo igihugu cyacu kibabangamiye, rero nkatwe abaturage ntabwo tuba tuzi ibyo ari byo. Nuko ushaka uburyo ubwumvikane baba bamaze amahoro agasagamba.
Nicyo buri muntu wese yifuriza abaturage b'ibihugu byombi, cyane cyane ko abaturage bo hasi iyo habaye ikibazo aribo bigiraho ingaruka zitari nziza.
Rero njyewe ndi umuhinzi mworozi, ndi umuntu utunze no guhinga. Ariko tumaze igihe tubuze imvura ikagwa nabi. Ariko rero ibyo sinabikubaza, nta n'undi nabibaza, imvura itangwa n'Imana. Ubwo aho yashakiye uyu munsi nabonye akazuhabaye tujojoba twiza.
Yego.
Ariko ikirira bishinga ni uko gusa twagira amahoro, tukabona uko duhinga natwe tugatera imbere.
Petero, ndagushimiye cyane rwose kandi nguhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika. Igihe icyo ari cyo cyose wifuza kuduhamagara, nimero urayizi, ujye udupipa natwe tuzagerageza tubahamagare mutugezeho icyo mutekereza ku biganiro, cyangwa se niba hari n'ibitekerezo mwifuza gusangiza abandi nabo babyumve.
Ndashaka gufata umugongo umuryango w'uwo musaza witabye Imana.
Uwo ni uwuhe?
Uwo musaza waho ngaho nyine wa
George H.W. Bush.
Kwa umuryango wa Bush umufashe mu mugongo. Ku buryo nanjye mfite umusaza ungana nawe. Ubwo iyo tubumvise ko umusaza yashaje tugira ibibazo.
Birumvikana ni ibihe bikomereye Abanyamerika bose ndetse n'isi. Petero, ndagushimiye cyane kandi udusuhurize abakunzi b'ijwi ry'Amerika muturanye, mubabwire ko radiyo ari iyabo kandi tubakunda cyane.
Murakoze cyane.
Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ni kuri ibyo bitekerezo bya Bwana Petero wahamagaye ku nshuro ya mbere ku ijwi ry'Amerika dusorejeho ikiganiro muri Isanga cya none. Dushimire Engineer Tian wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Geoffrey Mutagoma wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, twongere duhure mu kanya saa 12 tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ciao ciao. Mundo no sé ni ayer es un último tan negativo.